ekenediro onye na-eme mma
onye ukwu
ugwu anarị atụ
egwu
di nwaanyị isi mkpe ezi odufega m ofere
azụ onye imeligwe
ọdọ mmiri besaida ọdụmogbe toda
eze ndị
eze
Ojo ọkụ were aja, chetanụ mụ.